Ngivamise ukuba nenzuko ezimatasa kakhulu egcwele umsebenzi omningi engiwenzayo. Lokho kwenza kube nzima ukusinquma amakhono esikhathi singasayiphathi-ke yokubhekana nomfutho omuzwa wenhliziyo usungasavumi kahle ukuzipha isikhathi noJesu. Kuye kunjani? Anthatha ithuba ngibingelele kwamukele futhi enkosini yethu efresh ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Gates. Ngiyazi ukuthi akubona bonke abantu abamatasa sikhathi sonke, nam futhi akuhlali kumatasa ikhathi zonke. Kodwa nalokho kwenziwa ukuthi ngiyakusopha osukwini nasesontweni ukuba nokuphumula. Ngikholwa ukuthi uyakubamba engikushoyo. Ngithi impilo, umndeni, umsebenzi, ukuba sebutaseni bokuyihlela kulo mhlaba siphila kuwo, kunezinto ey'ningi lo mhlaba online esiphila kuwo. Ukukhonza uJesu kungakunika ingcindezi enkulu esikhathini sakho. Lokho ongenza ubudlelwane bugcine sebunzima. Kodwa asingalokothi siy'tshela ukuthi lokho kwenzeka ngoba sesikulesi sikhathi sesimanje. Ngoba Luka 10 verse 38 kuya 42, wathi ekuhambeni kwabo wangena emzini othile, owesifazane othile igama lakhe uMatha wamamukela endlini yakhe. Wayenodadewabo othiwa uMariya owahlala ngasey'nyaweni zenkosi walizwa izwi layo. Kepha uMatha ekhathazekile kusebenza okuningi waya kuye wathi, Nkosi, awukhathalela ukuthi udade wethu ungishiyile sebenze ngedwa na? Ngakho isho kuye ukuba ngisize. Kepha inkosi yamphendula yathi, Matha, Matha, unakekela ukhathazeka ngezinto ey'ningi, kodwa inye into edelekile. Maria ukhethile isabelo esihle angayi kwaphucwa sona. Kumbe njengokuba uCharles Spurgeon wake wakubeka kanje, kungenzeka kwezinye iy'khathi ngikhwishize noma ukwenza lokho uKristu akudinga kini. Kodwa ngicabanga kusemqoka ukuhlala noMaria ey'khathini ey'ningi ukumukela kuKristu ngodinga. Awu sihlobo sami, ziphi isikhathi ukuhlala noJesu? Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Uyithole devotion efresh suku zonke. Sithumele iWhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077. Kanungenjalo ungasithola kule maplatform Spotify, Facebook page yethu, konke lezi ngxenye zothi izwi elifresh.